Yesu nireme yange seno mulimu wenaku kutawana nokutegana wentu se kulira nkoye zitowere dwa zimanyi chakola Chinsava Mukwano Tongova Tongova Umule Mukama Kwe Chiwumbulo
Chiwumbulo
Kanzije Umule Yesu Nirembe Jan Birowozo chitufu bisuse ebiwondo nina bingi omutima gwange gukwetaga nkoye nyike namaziga kanzije woli lero
Akko!